Sisoni susavu 23, vanava mulimu. Halu lumela mulena Jesu, kulushwela, nikunga koto yali vizaluna, luka aswalelwa. Luka vizamulimu, ndate. Kakuli, uluwa muhela, sinavana bahaye. Mulimu ubatamu tukau fela, mwamu shovo kau fela, mwalu sika kau fela, kumulatelela. Mwansoni sose, luko na kubona mulena Jesu, inge amuhela, batukau fela, weba mulumela. Mulimu ubatawe na nina, kulilulumele mulena Jesu, niku baba na bamulimu.